kuweka juu mitindo. Habari zimeenea eti kwamba una ungo, kisha nisha kuvunja. Wanadanganya na skani, wamepagana maungo. Sasa naomba mtungo, tupo geto tunatisha tena. Tulizeni penta, kati ni kwenesta. Muulizeni nature, mchezo ulishikwisha. Na hii ni adventure, mandezo likalishwa. My ex was super 18, sasa sweet 16. She's hot, namba moko kwenye kila team. Siku zote ni mtamu, jawai kuisha ile cream. Ni adim, sweet 16 na 18. Mwamotu kama Sudan na Dar es Salaam. My sweet 16, tumesho pima down. Akidabu kwa subuhi na live it tam tam. Sweet 16, she's already home.
She's already Kabinta kana ujanja kwa mistari yangu. Tuseme ni juu ya beats randana na boko zangu. Pendo mejidhirisha majibu ya maisha yangu. Na nafika penye wakiwa na mimi peke yangu. Kitu changu kizuri, kweli mtupu desturi. Miaka mingi kaza buri inshallah. Tabandu bandu kiasi gani, wezi malize ligogo. Wezi pata kama mimi, katafute kwa Google. Oh, oh, magnificent, sindo wara wara. A city finest, they can't cut. Lango kwa wazi, ngoma ya watoto ikeshi sweetheart. Nakumbuka olivo ni sifu, kijaonaga mkari. Na misi mkari, mi boy ni atari.